Zambian music blog. Turn up music Africa.
You're Paul 106. Naimbio.
Couple of swag all day, we in the building.
Leka tuba bombele. Besa feba swamu. Kabamona chapweshi bapiamu. Abano mbala ninje suka mano. Ninkwata pula niwe soku tike. No mama fake friends up.
Iwe.
No mama fake friends up. No mama fake friends up. Leka tuba bombele. No mama fake friends up. Bakati apa nalimu pressure. Mwali nkosa nomba nene lecture. Best friends fake mindy. Atali nje shiva usaida. Don't give a shit wase shapa. Umfefyo balanda ma sniper. Ngasele poli mukari. Elonga na isa ni chikari. Ati mbomba na counterfeit. Pati mukuli ya mwe baba fest. Fake friends we salama dos. Koi ya bo kuipusha mashoz. Besa feva swamu. Kabamona chapwe shiba piyama. Aba nombala ninje suka mano. Ninkwata pula niwe soku tike. No mama fake friends up.
Iwe.
No mama fake friends up. No mama fake friends up.
You know how we do this.
No mama fake friends up.
Nadi mwana bobo yaso. Leka nkushimikile yaso. Siasini mukama ndigo. Apa manje ni vala chedo. Siasini mukama round. They do what they want and I fuck around. But apa ni chinja gear. Munjelele kufe my idea. Bata baba mwonegela venga nimbe ula umwagada waka fola maia. Muba kuisanga na ibinda. Samuisa fe mwenga na shidinda.
Besa feba swamu. Kabamona chapwe shiba piyamu. Apa nombala ninje suka mano. Ninkwata pula niwe soku tike. No mama fake friends up.
Iwe.
No mama fake friends up. No mama fake friends up.
Putik.
No mama fake friends up. Time na mishibe mwali kudu. Apa nomba bonse mwali chinja. Mona vali chinja na valupwa. Anyway time ya wunaipwa. The same to be good pali iti. Smao ya wunishi kulipati. Vante mua finger pali dunku. Ateko chilela kuno nyoko. When they call you vale for something. Please boy when are you coming. Nama groupi vante tati bossi. Ukumfa tuba bombele ni mosi ai. Besa feva swamu. Kabamona chapwe shiba piyamu. Apa nombala ninje suka mano. Ninkwata pula niwe soku tike. No mama fake friends up.
Iwe.
No mama fake friends up. No mama fake friends up.
Putik.
No mama fake friends up.
Manager's Patrick Vega. Manager's too easy. SL managers. My kid.
Rico.
Let's go.
Kademo.
No doubt.